Let me hear you say. If you feel what I feel, let me hear you say.
It's the kids, baby.
DutchMsafi.com.
Isia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market, love ni private, love si konsi, love ni magnet. Kukonnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken mwenzako. Romeo, teach me, niwe mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda mwenzako. Uwe wangu mi, milele niwe wako wako. Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate nime your love, baby.
Nime kupenda msela, 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 msela.
Wacha nikupe kila kitu.
Sija kupenda hela, 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 hela.
Appreciate your love, baby.
Nime kupenda msela.
For my heart, my soul, my body, my mind, I appreciate your love.
Romeo, please make me your Juliet. To find me way easy, to see complicate. Oh my baby, sweet the chocolate. Romeo, please make me your Juliet.
DutchMsafi.com.
Na wewe tuna connection, jump in the ocean, no second option. Kwako mama no second option.
Funga njia penzi langu mbawa litapa. Sima taa penzi langu nyota litanga. Doesi kufuba kuchakao kusinya. Penzi langalisha takama unapigwa jolada. Team siyo team bila kocha. Na hata sim siyo sim bila vocha. Udada deng, udada deng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shooting gani bang bang.
Appreciate your love, baby. Wacha nikupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind, I appreciate your love.
Classic music.
Classic music. Classic music.